naman tiri jetni yamde na mbi enjoy yamde jabbare kamintaji chapande tati kibaru jimoto dodande studio kalangu min Omar Hama janganta on doma sinaje dengondi Amin Hassan ender koy kali kibaru jimede en kala e wide ko sollare tawande del gallure yade rezio jiledi Niger do ne tokkiti to fahantode jeddire de yeru no sarus kanji do fil etondi en kendoli famener hande subhanahu nanni leru witendu shaban der talkur hijira yamirama balde tati suma yere yerno baje todo on wi dum do kam bandu heba wota suma yere ko leru suma yewtere men pindi non hande en jatana kala antonim be balli jartinidi e be du jewta kori jamirte ma yerno kalirno de e der ko e kibaruji meden jeddire majju ni ko sollare no tawale gallure nyame e filiago regioji leydi Niger funo foti nde sollare du juwana der leydi Chad ko lati say hantode jeddire de ko ya hanto yerno sarus kawji do filla e tondiel e kendule wadire hisabu mudun kaccalla kaccalu gabtia derketer kawji do filla sarus kawji do e tondiel e kendure der leydi nani ko hawa usuman
wadi ko watta jeddire ko henduno wifa wakati jugon no wada ni bare altine kan he talata amma der nyemay dum uitake de kasen dum fuditi bilma fa nanga agades sollare no to dum buri dudde lettugal heda hakkune leydi din ko hisa dudar sollare den gide den no uitortu handin gure wadirka gide metriji herme zender herme maradi kemedidi difa metriji kemetati minusar wa magariya metriji kemenai tawa metriji kemejoy konni metriji kemejeddi gaya metriji kemejetati doso kahe agades metriji ujnar ekemedidi tinaberi metriji ujnar ekemejoy nyamay metriji ujnar ekemejego dum no yottoto fa alkamisa e mawne amma nanga teddule yidum wawi wayli
Lewru Shaban kawani lewru jeta taboro del talkoro hijira ndudu wartana fadde lewru sumayere warde dum duno yamira sumayere balde tati dum du hunde non ko watteno illu jaman nilado Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeru no aladu Yahya Modibo Badio todo famineri bandime Ali Tazisir.
Le calendrier est géré
donc hijira sallallahu alayhi wa sallam no wodi no kuje kewde ko indana wadugol nafilaji der nafilaji no jayadu sumade nafila dum du konna ya wayna wadede der lewru to hewti lelaje dum woni balde mun 13 14 yaade 15 de enda fudu konna lewru wonde der mudum du enda wetendu shaban en enda dum yaawa allah sallallahu alayhi wa sallam no wowi sumade don sanne kanyu don ko nyamminten e dum yamira neddo sumo der lewru dum kanon woni dum tirsi aka do neddo golle lobbe fu kondo wadde lewndu du konna fu no wodi marjaari ji lobbi sanne gadanda sumade lewndu enan no walla neddo sikido domude lewru sumayendu e hore mu
du mois béni de ramadan
nanni mbien sappo e didi lewru mars bitti do no nyiwa gon wara amma nyi jamaga didi den tawama der sarusi kawji do filla jaye e laddeji mo region di faka woni be kabiide nonni caggal ne widagol wada non de nimbe jeegon gom tuma e wujjude loho wodi du be nimbe nangama birdi ladde ko bite nyiwa dum du hunde non ko lati no rena sanne der leddi meden Niger be sabi ko nimbe be nangama lebbi didi yaade dubi jeegom kasu njomne na njukke ujunaji jeetati yaade milioji nay cede sefa commandant Ahmadou Oumar directeur kawji do filla jaay e ladde djima departement ngengemi nani ko famine moktar Ahmadou Thialalo
arrivé sur les lits
ko be jano der nokkure den e tawi niwa gan warama kiloji chapande tati e joy sobirde wuro gengemi kiloji chapande jenay e jiyogo o wuro ngurti de wakati ko himbe garno tawi ga warama bandu mayru soppama de nyijide den kay gala niwa gan chuwana far lakchad ko ga nati de lady ngingimi min kebi habaru magga del yewtinaki gadaki nire worre den heba to neddo go juududo nire worre den der sakuru gada balde tati nire dida ber dendo hita himbe jo paddama gan gawarana
dobe majjum didini ko nimbe sarusi witinerbe region tawano e gollal wadde hakkunde nayi deedi leydi Niger idi leydi Europe sabe ngal gollal wadi ko bandi min Idrissa Adamu hebi yewtidede kengan e ardido sarus kawjido filla durgol der region e ngal andal ngal abi kesbi Idrissa Alassane, directeur kajido filla durgol der region Tawa, nani ko Idrissa Adam Bandimi fahi
bisa ara iya
dabaji namba yirima face gorin garay e mudum golla non ko di gollante ko di ndimira non enda nayi ko watto kem tati e jene kawon ko min gollani hebari mana ko e mudum en ko ta gori wala e mum en kebi ko watto hemre e chapantati e jeddi keddi rimi ko di ndimi dudu kondani bi ko mburi senen dari dabaji di gori yato e mum ko rima di wakati rim bi dum o biddo no wawa de kiloji nogay di do du konna gollana di wakati rim bi dum on biddo tedde ko kilo chapantati di nenno jokkondurgo non ko kano woni kawrol majje dito min jey dum ginanda jonnon no wodi nokkunde min itti gam batte wadde golde en to en nan tawa aga desdu ko nam min ngoni lawol mudum min gonani min kettini e himbe jami min fa heewi sey min jami ngadno dum dedo golle do fida baaji di honnon ko laati watte non yobantaake hunde fu
rima sawna ba abiya banzana gondo ki won nan yawni
hakkunde nay lewru mars yaade sappo me didi non loreji ko jojji are jeetati gon e nimbe passa dum dona nimbe nan jogibe kaborde be anda ka fumo e no hakkunde lawal agades e bilma alla e rafke joran tawado wadi ko awjobe loreji ko joji arebe njidi faddade gollal mudun tokkirde gollawol nani ko musa mamma bandi min wadda firta dengal fulfulde
hono hojobe are lumo tokkobe agades yade kawar wadi balde ni endan ko himbe je no jabbobe do lawol teta are mabbe no torrabe du konda sanne yerno yoga mabbe holdirdo endan
min iwana har jado ille yande go'o nyalomo warde jande didi jamma be paddi min do be jeegom be jabi are tawabe e lorde endan fu are de min be jabi
sakaya muma da kam da sun tare muma
ni na do hi ay ko be darni dum be fellan lorde nin jamma kay fotay babe jippina himbe do lawol gol do maggol ni be darto be gada ko be gatta biudo hollambe tidal nyiraku sa be piya joom
de gata ma kuma sa abashi kashi
syndicat mo hojobe are be endan mo rejaga des kandu hoji law na ko tawe hono horebe leydi ding hebani sadama on endan lawol
c'est vrai que yabou
himbe e loreji fu no pasite do lawol gol endan no wodi ba wi dube min accha o joyde himbe are miden gadda fa dare no wade ko musola hebu min jahadu fa hande min kaldo he kalsi be hawju region agades o enden gan andude no wade ko musola on enden hebu
kambe hojobe arbe ele golla ko be gatto dum himbe hewbe no keba leydi don enden no golla e dum hewi sanna nafakaji ko wonno hebe
der jamma altina yaade a talata on ton me hennande region Tillaberi bibbe bobbe jogibe kaborde be anda ka fumoy e non warbe do moteje ngari to endan mbari ruggajo mehenna yerno e studio kalangu lamdori hande suban habari o rugga ayel modibbo be tawana mo la lay baade makko e warde mo o mayri du e duubi chapande jeetati ego lamdo hinno en ya fomo mbiyenni gollal e nokku suudu hokkobe habaruji der fimo ni be tawa do der Niger dum woni koro hore hala ekkintinol gollobe cuudi habar be Niger e be Nigeria mabbitado kengan ton sender mana majjundi woni hawritirde wartide gotel ko inditira e demgal Sankore Zamantare hakkunde leñ Ibrahim Mamma Rabiu mawdo projet inditira Zamantare nani ko wi Ali Keita
vivre ensemble un projet qui appelle
sigila kessono joddina dum gan jonde jam hebo chaka himbe leydi Niger himbe munyondo dira jafuno dira hakkeji mum potal lobbal hebo chaka lenyi leydi meden fu dum nango dira dum lato inna goto baba goto weltare hebo der leydi meden sigila oni joddina mo ko watta ir rafike joron hakkilu fukkingo e ko wona no wade der leede takki den de endan ir majjum leydi meden hisa rafike joron hakkilu fukkingo dum to tawa der leydi meden fu mo salamudum hebo dejere wada chaka himbe sigila oni ko durwanta kan woni ko watta julbe tokkube almasihu durobe e remobe leydi meden wala lenyol gol wala goltu naral hebo chaka ma neddo amin fudu anda na fakka jonde jam durwa duni fa handen ko watta jonde jam de enden ni hebo de tabbita duni fa handen der leydi kawtani meden
mbope yila ki nous avons en commun
mbiyani nangude sappo ene lewru mars ko watto jom en galleji kemen jeetato e chapande jeetato ko ummoto nimbe ujunaji njoyo kambe wonna jama nokkure duwarde e egoybe ko limander departement mo abala region Tillaberi yerno Ousmane Alassane o préfet département Famenere wodi do wi wonbe no pilo nokkure to jodete no bibbe leydi mali non doggoybe garraf ke jorande nago dey gomnanti e pelle mballobe hojani be teddengi yerno préfet on famminiri studio kalangu lamdido. Fawade joni mbiyen le commune mo bande région Zender mbiyen dum wadi wakkati ni ko be tawa der sadormdan dum woni suka be famarbe nati nguykaji o fi du suli ardibe house no konsan yerno mer on faminere o wino e sarobe e hakkilade suka be mabbe e accude o fi Shafi Mamman Elaji Suley mer mo bande nani ko wi bandi min Mamman Ada e Usman Abubakar tawabe jangal
wallahi wannan abu ne wanda
gonga hune da hebi min de handen wadan dubi didi na bi en tati dun waddi duni fa handen ko habbi ko ay amin yofi wamar he am ga handen sai giya ansaru suka ma don jogi are da asoda ne adarta ku dufu yauti no da dara no wadi ko hebi are de suka de wadi dun de warre bi aka goddum gyango wadan ku buri suka taure telefon ujune sappu lasum fa chapande tati ansaru mako odu amare kede de endan der sudu mada to dalila yebare sarobe de waddi ko wakkati fu miden bi'a sarobe kakkilu dura cukabe mu en durngol loppu jarde du yeru yeruji bondi choptinoji hakkilu didu gan en beedi bonnude sukabe be endan handa gan tobe jaridi fu sai be jahabe gado ko be desana
kan sai juye sai sika abubuwan da ba shi bane
Saingaten e yewtere meden pinino do nder leydi Niger ko hisa nder dubu junaji didi e sappo e joy do hamre pecce jeegon don fu no nimbe non godube balli jartinidi yeruno ardido lokotorobe mane mbi mawdo lokotorobe mo lokotorore commune tatab on famminiri e fa hande du o holli e wiide ko gadol bandu jartinidu dun no wawi waddande bani adama nyawu dum do wadi kono yamira e gadol cionyinol bandi male subade nyamdu ndu nyamata docteur Abu Abdurrahman nani ko famin raylat sumana domac
l'obésité c'est une maladie liée
fayre na bien wadude bandu yartina nyamude nyamduji gattoji bellere misali irte fayum nyamduji e diele godude sukkar kan en buri wadude dum heneddo jodade no kure wore wakkati fu potiri jundi rafiso nyinde bandum kan en duno limte der ko wadda neddo wada bandu yartina yara fayinu fina tawa meden no gam foyre himbe no banyi dum no adadun duni fa handen de raf he jordi tawidu fayre gon no alama non ko holla neddo sella
d'une maladie.
Au Niger, ne on ne hisse ma jumfoti.
Au Niger, les différents.
Oh, lady Niger, yaujina kiji gadadi gon. Itano dubu ujuna jidi esap ejo koli. Do himbe hemre, himbe jo, yado jiegon fu, mutawe palim en yartini.
Qui sont obèses.
To joonen do fil la fayfayr nde endan kanyu e teddugol bandu moyen do buri memude sanne rewbe na worbe na sukabe
auparavant
denno rewbe andira gadol bandu yartina dundu gander fina tawa meden o endani no hida debbo faynu foyre hida ka hemu amma handen ni da en dari worbe e rewbe fu dermu en wodi jarno tobe gada bandu
les hommes que les femmes
sukabe famarbe sen yi a balli mu en teddi gingingin dume wonna wada dum
quand vous allez remarquer vous allez voir
sukabe wadobe balli yartina beedu deni en dari ko nyame ko wodi neba na sukka kambe buri nyamude be gadata du fijoje cionyinol balli
e monde sport
jong himbe latibe no faya sanne sanne be endan fa balli mu en tedda dume woni gacci ko dum way wadante dum yaade yeso
d'abord des risques
sador maji cellal iri nyaw tension sador nam pofe nawdum koppi e jokulle nyaw sukardu no wawi hewtade ir himbe be dundu sabi ko jan en ande har ko darta cellal bii jeddire fu neddo heba ko wada ko sonnina bandum bani jande didi e feccere non bujira duni pa handen nyamude ko wodi neban na sukkar sanne ganto wadu bandu yarti
éviter de tomber dans l'obésité
Dawan to kibaruji mede dengal fulfulde tili joni wala fu ko mbawden wiide sana njabbo don Haji Hawa Usman wadda ko demgal Hausan kore yamde joy min taji la soji didi e joy kirtento jamhirti
Studio Kalangu
Diva do Radio Alternative
Lamba chapan ejena ijena topere inai FM Zender
do Radio Gaskia Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM
Mara ido Radio Sarawnia
Lamba hemre edidi topere ego o FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba chapan ejena ijena FM
Studio Kalangu